zlettuce.com.
Ni mutu kantikie na muwe teki Ona nanay Niko mokile yo Kupila ni mutu kantikie na muwe teki Balika ni babamu Va, niko mokile na Yeah, 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 yeah Niko mokile, niko mokile, niko mokile Basunu, balika ni babamu Va, awa itumeli va Basunuba, bakubula yaba, pila niwona Mina muni tuzeba na baesu Ba,
Joe Nixie
Niko mokile kuchani ya na kusegeni
Barikani bafeki, au sinamari barifuseki Kibona babeteki, kukulatia bakubonezi cheki Baka kusela fela, au siyo tutuwa bakutela Babata kubatahela, bakubone mamusima au wela Keni bashungula, bubashwela kuitumela Bakona kukubulaya, kapa kukulekisa au kwalala
Kupila ni mutu kantikie na muwe teki
Muwe teki
Ona nanay
Joe Nixie
Niko mokile yo Kupila ni mutu kantikie na muwe teki Balika ni babamu Niko mokile na Yeah, 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 yeah
Niko mokile, niko mokile, niko mokile
Basunu, balika ni babamu Awa itumeli ba Ni basunu ba Bakubula ya ba Pila ni wana Minamu ni tuseba na baesu Ba
Yes, sai
Niko mokile kuchaniye na kusayaniye
Kakubo misali latu Kanti mwapiru kivo piratu Kibaba toko aliratu Baba tafile kukufeza pe Akusana kusepa mutu Umusepe wakuchiseza mwandu Vazama isalitava Lekeni wayo vakona kukutava Vatuveni nwanivuna Kivuna my enemies ivaluna Vai changani safela Aba vatasika kona vakalu potela
Upila ni mutu kantikie na muwe teki
Super
Ona nanay Niko mokile yo Kupila ni mutu kantikie na muwe teki Balika ni babamu Va Niko mokile na Yeah, 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 yeah
Niko mokile, niko mokile, niko mokile
Basunu Balika ni babamu Va Ava itumeli va Ivasunu va Takubula ya va Pila ni wana Minamu ni tuzeba na baesu Va Niko mokile kuchaniye na kusayeniye na
Hey, ya mbiwa maproni MG, MG so Mwazijito puti Jay Bexy Young X Leboy number one Cash Pro Ashosi Yes boy Eh, eh